Toto la moroko Mara obisidika Oh, hauna kefixi longo longo Mapenzi yako changanyo pongongo Waridi naenukia Sifando nyingi sana Baby hunebia Mahaba yani mwagikia Mambondo yamefana Wakere kwa waumia Asina, asina, halisina Asina, asina Asina, asina, swalisina Asina, asina Wanga wanywe bidonge Penzi utwatwa, pajalanjiwa Hani pendi kidogo, nazidishiwa Amiko, rafiki dia Waubani wangu, nazingatiwa Asina, asina, halisina Asina, asina Oh,